kubera kimye ate kirungi ne bawa rugambo awo funana yanjula ekirala fesi nakulambye sanyu lyabulako manyi nsonga ndi wakisanyu birowoozo kyembambuulirira okufa ng'okwenyongereza okkuba ekidongo nekyebalulanga obuti nebwebuuza nti ono yakula ati ayimba by'otomuteebeza webe bifaanana mukeera mwenge abamu mwabidobonkanya leka nyimbe n'emizimu gyekaginyamba obutaseerera ne mukama waajo ye katonda ampenge yibawoomera munaabanga mukunga bye naleese ng'enkyanyongera y'ebipya mulimu gwe mbawadde gwakulinda ng'emboozi obutaweeramu n'olwaleero buli ali waali atuule nga tiyeekwetula w'onoonyumiza abatampulidde nti oli akisimba n'alosa kale ekirinzi jja kuyimba wamma ddala ndimala kuddayo magombe naye nga nkyassa tuli butoola ekyokwewala ekintu mu kaziini we kiri bakimba waanaakisimattuka bwe baba gye bali abo balala nnyo sinze njagala nkukkuse bwe kiba kiwuka nga kye kivaako emmeeme n'etotabanguka owange ekinene obunene bwakyo kisinga vuuvuumira buli lwe kibalala kiri okubuuka emmeeme n'etotabanguka ate baka abasajja mwana wattu balinga nze be bannaamira omukazi amira ono gwe mbagamba lumumba nva mpambire likaziri kumba lwalyo salwa nindyegwanyiza bwe ndiyitako ndi kwekukyuka ndiraba enkoto bwe lyakula gendo ddiva engulu okutuuka wansi ng'entuuyo zimbunya ebikya kwe kwefuula lina kyalibuuza nti maama njagala okunjuna ansemberawe lyali nga ntokota ng'era omuntu atengula we lintegeereza obufumbo bwalyo ng'ate ebyo tibinkwatako tetwalwawo tukkiriziganyiza ndagiridde wasisinkanwa ng'omulenzi ntandika kuganza mulumbe wa bawaka kawungeezi waaliwo ekimwanyi wentuula n'asisinkana naye nga tetulwayo tupapanyo n'ebweru ebaayo ensiri kyekyavaako oliganzi lyange munnanga obutali kkuta manye omukwano gwagala awateese ng'oli ne munno ne mutereera naye be gubamu banaatusanga emmeeme eremeramu okuwangawanga eyeyokwerumya muganzi wange kwe kuva akagambo olumunanga akandi mutwe yatandika mpola nga yekuteerera ng'omuntu asoomoza tindinyumyako ddinaawe mwattu wabulewo n'ekitusumbuwa nze kwe kumuddamu nti ewalisinga emuloogi ewatali anyumya atulinda lunaku bba lwalivaawo ng'agenze ekyasuubula zolaga omulungi tezirwa kumwe omwami bw'aba gy'akola amutegeeza mukyala we enkya bw'ataabeerewo yo mulamusiko kimwanyi we tuzisinkana kyeyanzigusizaako kulopapa ng'enkya bw'ataabeerewo nange enkeera nazinduka nnyo okunoonya we tusiisira kwenfunawo nga nkima mulongo ŋŋamba oli mukyalaamina twasiiba muli nga twegadanga olunaku olwaziba bwe lutyo ne twetegekera okkuga esawamma nga tuli mirembe bwe gityo twanywa omwenge guno omuzungu n'agusomba n'atwetamwa manyi muka omusajja w'omukwasa munnange togazaagaza awo nalinaakwetona maganzi ansiime buteddiza ebyembirawuli kasamba lyandaŋŋambubba mukyalaamina yali aganzizza eggwala erigumba nga lyadibirawo awaka naye kuolwo olwe yali alireesa omumulo gyajjaali kkute sooka onninde mmala okuweera yoke nkubuulira ekigambo bwenzi we kyasisinkanya akasamba lyanda naye mukyala we mu lufuleemu yole kete jeva na vira Aba weta kasunda bamba rumjara sagara nyabura Nera ule siyo kasambaliana na yava jeva na vira Geyo mkazi jea liasie mama soga mdobo nkana Tieke kamutwa jia mkazi watu wa ita wasuze vamuli Aba muita katia bamba rumwami na mchorui Ekuru ya minaruwa muno ganyenduru na jivarangula Mpuliro mwakora jake nze ya te wafutu sakavi Mfumu kanda vishi bate ani antakulira mina Nagenda mbuza karangu senyo chimuchari chikusumbua Benjangwa mungu chika sambali andana mutana bakira tuge Murunga nekwalali yeri kumbali yale sajari kute Lija bute sakali mubuze bawali chimurwanjisa Amina buri mweyo lekambu inyi na faje wa muganzi se Nariambalira nerukolera yonaro jineta banguka Nganze sajari tukarwambi nange nwano kwe unya Amine kwarali mweti biegoze wakambe zizo kunywa Na inga boroze chituruanya mvutufu kwali kwekaza Wanumwami ya nigambia mune Yondabie mchala we manyo kuchanga no mchala natamundi ze kusinga
www.mp3ugandanmusic.com